Got no passion, you know. Kuwaza mendeleo, kumtenga kahaba ukafia wavileo. Hawa wote ukawapa mwelekeo. Sasa vipi, hekaluni ya pakaliki, injili mingi ya chuki, vijijini hawafiki. Sasa vipi, hekaluni ya pakaliki, injili mingi ya chuki, vijijini hawafiki. Ibarikiwe jina lako leo, vile kwamba unopendeleo. Ibarikiwe jina lako leo, vile kwamba unopendeleo. Ndiye Bwana, natupenda sana, lakini vipi sasa, Bwana tunahukumiana. Ndiye Bwana, natupenda sana, lakini vipi sasa, Bwana tunahukumiana. Zoto nanga zoto oyo eleke kaka nzambe kis nanga banda bo mwana losambo ya yawe. Wokofu ni nini? Labda machozi tele kwenye ibada au maisha ya ushuhuda tofauti na Zubeda. Sijui ni upole, labda kucheka cheka na watu. Sijui kuwa rafu mwana au lele kwenye nyumba za watu. Wamisaha awe wa kwanza rusha jiwe, Wafarisayo na mama zizi ezi zile. Tusijisifu hema tumepewa bure, simukumu mtu kadu sinyoshe kidole. Sasa vipi, hekaluni hapakaliki, injili mingi ya chuki, vijijini hawafiki. Sasa vipi, hekaluni hapakaliki, injili mingi ya chuki, vijijini hawafiki. Ibarikiwe jina lako leo, vile kwamba unopendeleo. Ibarikiwe jina lako leo, vile kwamba unopendeleo. Ndiye Bwana, natupenda sana, lakini vipi sasa, Bwana tunahukumiana. Ndiye Bwana, natupenda sana, lakini vipi sasa, Bwana tunahukumiana. The one who taught my eye to see, the one who prayed all day for me from very beginning. He thought of me. I wonder why he cares for me. Kwa wanapotea mipusi kavari, mbubu ya Mungu anokolewa history. Vipi nipaze sauti, moyo wangu uko mbali. Asante Mungu dhaifu wangu kukubali. Kwa wanapotea mipusi kavari, mbubu ya Mungu anokolewa history. Vipi nipaze sauti, moyo wangu uko mbali. Asante Mungu dhaifu wangu kukubali.